Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Bana ba morena ta ke dumedise ka lena le le maatla la morena Christ Jesu Kriste wa Nazareth. Ke leboga modimo gape gore kopanya mo letsatsing lena la ka jeno gape go tle go arogana lefoko le la gagwe leo le re phidisang ka dinako tso tsotlhe. Ke tlile go bua mo setlhogong se se reng go kgotlhelela go a duela. Patience reward. Patience reward. A re buise mo go 2 Peter chapter 3 verse 9. Ke tlo e buisa ka sekgowa e re, the Lord is not slow to do what he has promised, as some think. Instead, he is patient with you because he does not want anyone to be destroyed, but all to turn away from their sins. Modimo wa rona ka lena la Kriste Jesu mo re pulusi, modimo wa re rekileng ka tlhwatlhwa e kgolo, re ne re le balatlhege, mme gompieno wa re dira bana ba gago ka lerato le le kana-kana le modimo o ileng wa le supa ka botshelo ba ga Jesu Kriste wa Nazareth. Lefoko la gago kele bua le rona mo godimo modimo o boitshepo le mo mosong wa letsatsi le re sa tswa, re a tswa ka mafapha a farologaneng le dinamelo tse di farologaneng go ya ko ditirong, ko dikolong, mo mabakeng a otlhe a botshelo. Ke kopa o tsamaye le rona modimo wa rona o re sireletse, o re boloke. Bua le rona gape ka lefoko le, re go utlwe, re phele ka lona, le age mo dipelong, le tsetsepele, le gole, le be dikuo, le be di maungo ka leina la morena Jesu. Amen. Lentswe le la modimo le le bolelang le bua ka gore ya ka re le bana ba modimo re a rapela ka nako tso tsotlhe, re kopa modimo tsele le tsele, le ga ngwaga o simolola re mo kopile tse dingwe tse e leng gore di mo dipelong tsa rona tse re batlang go di bona di direga. Mme ka nako tse dingwe ga se tso tsotlhe tse ya reng ga re di rapeletse modimo a ba a re araba mo go tsona. Re be re ipotsa dipotso re re, a modimo re lebetse na? A modimo ga a rate gore re tswele pele? A modimo ga a rate gore re nne le dilo tseo re di kopang mo go tsona tsa re solofeditseng sona? Bothata ba rona bo bongwe lefoko la modimo le sentse le re araba mo letsatsi la gompieno, re bona o ka re modimo o bonya ka baka la gore re batho ba re tlwaetseng dilo tse di diragalang ka bonako. Re batho ba re tlwaetseng re bona dilo tse di itlhaganetseng mo botshelong, mme tse di nanyang, tse di tsamayang ka boiketlo, re bona o ka re di re senyetsa nako. Re ipetse nako, re batla dilo tsa ka pejana ka gore re mmitile bophelo ba rona gore o ka re boa fela ka moso. Mme lentswe la modimo le re buang ka lona mo letsatsing le le re, morena ga a bonya go dira se a re tshepisitseng sona. Ga re kopa modimo, so sa ntlha se re tshwanetse re ipotse sona ke gore, a se re se kopang se ke se modimo a re tshepisitseng sona na? Gonne dilo tse dingwe ga re di kopa, ga re di kope ka baka la gore di solofeditswe ke modimo, re di kopa ka gore rona re batla gore di diragale. Ga re batle thato ya modimo mo go tsona, ga re batle go itse gore a modimo a re letlelela kapa ga re letlelele ka tsona, re batla go di bona di diragala. So lentswe la modimo le re, ee, ka nako tse dingwe modimo o tla diega, mme modimo ga a diege jaaka ba bangwe ba ka akanya. E re modimo o pelotelele le rona, ga a batle gore ope a senyege. O modimo o na le pelo e telele le rona thata, bana ba modimo. Go na le dilo tse dingwe tse e leng gore ga re ka sianna go di fitlhelela gone yanong, tse dingwe tsa tsona di ka feleletsa di sentse matshelo a rona. Tswelopele e nngwe is not a good prosperity, ka baka la gore batho ba e dirisetsa megagaro, ba e dirisetsa go ikgalaletsa, ba e dirisetsa go bontsha lefatshe gore bona ke bomang ba ko godimo mo go ga bomang ga ba tshwane le bomang. Jaanong a re emeng mo moreneng, wait upon the Lord, because Abraham ha re lebelela botshelo ba gagwe le ene bo ile a fitlhela tshepiso ya modimo, a e kgomarela, a e dumela, a nna mo go yona. Mme modimo mo go dumeleng ga Abraham ga a ka itlhaganna go mofa karabo ya gagwe ka yona nako eo. O ile a nna dingwaga tse di fetang tse di lesome, a nna dingwaga tse dintsinyana a lebeletse karabo ya modimo. Dingwaga tsone di tsamaya ebile tlhago e setse e mmolelela gore o a diega, modimo o kare o mo lebetse, ebile go setse go mmela le pelaelo mo go yena gore gongwe se modimo a mo tshepisitseng sona ga se se e ne le sen ene a neng a se nagana fela. Gonne dilo tse dingwe ga di diega, o atle o ipolelele gore se se phoso ka wena
yena ke eng Abraham a nna nako e telele mme modimo a mo araba baiseraele le bona ba ne ba na le tshepiso e ba e fitlhetseng mo modimong ya go ya kwa lefatsheng la mash le dinotshi mme mo tseleng mole ba ne ba sa batla maikaelelo a modimo gore ke eng ga ba ka ba bana ba batlile maikaelelo a modimo ke dumela gore le tsela ya bone ya go ya lefatsheng la tshepiso ne e ka sekebe ya ba etelele ka tsela e e bileng telele ka teng gonne ga re ithuta mo dithutong tsa theology di re bolelela gore leeto lele e ne le le khutshwane le nne le ka tsaya matsatsi a le mmalwanyana a mararonyana fela mme modimo a ba dikolosa mo lefelong le le lengwe for 40 years modimo a sefa modimo a ntsha ba bangwe ba ba sa tshwanelang go tsena mo lefatsheng le la tshepiso gongwe modimo o go dia yana ngwana modimo ke batla go go bolelela gore go na le batho ba e leng gore ga ba tshwanela go nna karolo ya se modimo a tlileng go go fa sone ga ba tshwanela gore ba nne karolo ya karabo e modimo a tlo go fang yona modimo o sentsene a diega gore ba go ngalle o diega gore ba go phatlalele o diega gore o bone maikaelelo a bona gore ke a ntseng jang nako engwe go diega ga modimo ke go batla go senola se sengwe le wena o ka tswa o lebeletse gore nna ne ke lebeletse gore modimo a nkarabile mo ngwageng o fetileng mme le ngwagao ga ke ise ke bone karabo ya gagwe modimo o rata go senola maikaelelo a batho ba ba rileng modimo o batla go senola kopo ya gago gore o e kopa ka attitude e e rileng bona jakobo o ile a kopa bogolo a utswa bogolo ke re a utswa bogolo ba his elder brother gore e be ene o mogolo modimo a bona gore ee ke tla mofa se ke se a se kopileng but ke ba a tseya jakobo a mo isa for 7 years a ile go direla malome wa gagwe Labane ga a sentsene a le koo gape mo a reng o feditse modimo a oketsa ka another 7 years modimo o ne a prepara monna but mo tsone di 14 years ele modimo ne a ntse a mo prosperisa but for 14 years modimo a mo prepara gore a ile mo reconcile le bror wa gagwe gore a kgone go amogela bogolo bole bo e leng gore bror wa gae o mo rekiseditse bona tshutlwa tshepiso ya modimo e ke ratang go go bolelela yone ngwana modimo dilo tse dingwe ga o ka di sianela you are going to pay a price ya tsona tsa nakonyana o fe modimo sebaka mo botshelong ba gago buka ya Isaiah chapter 46 verse 13 are I am bringing the day of victory near. It is not far away at all. My triumph will not be delayed. I will save Jerusalem and bring honor to Israel there. Bona modimo ke a borata bagaetso. Are ke tlisa phenyo fa gaufinyana. Se modimo a go tshepiseng sona se fa gaufinyana. Ke tlisa phenyo ya Israel e fa gaufinyana ga e ko kgakala. Bona ba ka e bona gore e ko kgakala gonne ba batla go bona modimo a ba busuleseditse gone fela jaanong but modimo o sentsene a siamisa seemo seo se rapeletseng modimo o batla gore o se amogele o le mo seemong se se rileng gongwe o sentsene o le mo seemong se sa kgatlheng modimo but modimo o prepara gore o mo kgatlhe pele gore a go fe karabo e ya gagwe e a re ke prepareile bagaetsho phenyo ya Iseraele e atametse ga e kwa kgakala ka mokgwa batho ba ka naganang gore e kwa kgakala a re phenyo ya me ga e kitla e diega bona se ke ratang go go lemosa sona ke gore tswelopele ya gago ga se ya gago ke tswelopele ya modimo e tlhaga go modimo gonne every perfect gift comes from God modimo o batla gore motlhang o amogelang se o se amogelang se you must be able to celebrate him phenyo yona e fa gaufi bana ba modimo modimo ga a tlwa ka ka go tlogela sebaka se se leele mo maemong ao a gago gongwe o ga o be ke gone yanong mara modimo o sentsene a prepare your workplace gongwe go na le mathata a e leng gore o tla tsena fela beke e be setse o bona gore go boima o resigna but modimo o sentsene a lokisa seemo seo mo tirong a tlo go fang yona gore le batho ba e leng gore ba na le maikaelo a bosula gongwe modimo o sentse a ba shifta mo tseleng ya gagwe ka gore ga o ka tsena mo seemong sele o ile o senyegelwa ke tiro beaka ba bangwe ba senyegetswe ke tiro ke batla gore ngwana modimo o emenyana le lenya lenyalo la gago gongwe o itlhaganeletse go nyalwa ngwageng ona, but modimo o santsena batla go siamisa maemo gongwe go le motho o nneng o rulagantse gore o tlo nyalwa ke ene, mara modimo o santsena batla go mo shifta kapa go mo siamisa. Fa modimo sebaka, the victory is near. Karabo ya gago e fa gaufi, modimo ha tse sebaka go araba bjaaka batho ba bangwe re kare modimo o tsaya sebaka. Modimo wa rona surely o tle go go araba ngwana modimo, wena mo fe sebaka fela bjaaka Isaia a bolela a re e fa gaufi bana ba modimo. Israele o kry-a phenyo ya gago, o tlo kry-a karabo ya gago, o tlo kry-a tiro ya gago, o tlo kry-a lenyalo la gago, o tlo kry-a everything e o e rapeletseng e wena fa modimo sebaka fela. Utlwa gore mo bukeng ele ya Habakuk chapter 2 verse 2 o reng a re, the Lord gave me this answer, write down clearly on tablets what I revealed to you so that it can be read at a glance, putting it in writing because it is not yet time for it to come true, but the time is coming quickly and what I show you will come true. It may seem slow in coming, but wait for it. It will certainly take place and it will not be delayed. Ka go netefaletsa ngwana modimo gore seo se rapeletseng se se record, seo se rapeletseng se se kipe mo pelong ya gago. Modimo wa kagiso o go fa phenyo, modimo o tlo go fa karabo. Are le ga ise go nna nako ke yona fela bothata, ga ise be nako. Modimo o beetse karabo eo ya gago nako, wena emela nako. Bothata ba rona ke gore bana ba modimo re batla gore rona re phushe nako, but a re emeleng nako modimo a kgona gore ya raba. Ke nnete modimo o tseba tlhoko ya gago, modimo wa rona o tseba se re se tlhokang. Lentswe la gagwe le re o se itse le before re ka se rapelela, se itlhaganele se kgarametse modimo. Wena ko kwala seo se rapeletseng o eme. A re dilo tse dingwe di batla gore o di kwale, di bona le di santsene di le ko kgakatsana kwa sa gago bona modimo, le motho a le mongwe fela ga isa bone seo se rapeletseng. Modimo batla gore batho ba se bone se le kgakala, ba e bone le karabo ya gago ga e tla, gore e yona ke karabo ya modimo, ga se karabo ya motho. Ke a re ka kopa ngwana modimo gore wena kwala o record-e se modimo a tleng go go direla sona. Ga gona gore bana ba modimo, modimo a ka go tshepisa selo sa skebe sa diragala. God is not slow, our God is not slow. Modimo wa rena ga a bonye, wena ema fela o tlotlo o bone se modimo a tleng go go direla sona. Lentswe la modimo mo Luke chapter 18 verse 7 o reng modimo a re, now will God not judge in favor of his own people who cry to him day and night for help? Will he be slow to help them? I tell you, he will judge in their favor and do it quickly. But will the Son of Man find faith when he comes to earth? Ke batla gore ngwana modimo, modimo o tle go araba. Your prayer will receive the favor ya modimo. O tlo go bona karabo ele lo wena o bona gore ka nnete go yema go nthusitse. Nako tse ding go itlhaganela go re tsenya mo mathateng, go tlhago itlhaganela go dira gore re kry-e dikarabo tse di wrong, tse di sa tlhageng ko modimong. Re kry-e dikarabo tse di tlhagang le ko go yo mobe Satan. A re emele ya modimo, ya modimo e a emelwa. Ya modimo ga e kgara, o kgarametse modimo, ga o ngalle modimo, ga o phele go potsa modimo, ga o phele o sola modimo gore ga go arabe. God will answer you. Nako o e beile bana ba modimo, ene ga gona ope wa ka e fetolang. Wena se setseng kopa modimo gore modimo mphe the patience to wait upon your time. Modimo o tle go dira gore o yeme, ene modimo o tlo go fa maatla gore yeme. Abrahama lentswe la modimo le re mo botsofeng ba hae mo nneng a felelwa mo teng, modimo a mo fa maatla a gore a yeme a mpshafala. Sara le yena a mpshafala, batho ba tsofala mo pele ga bona, but bona banna banna yang. Ke batla go bolelela gore mogaetso se se diragalang batho ba bangwe o seke wa se tseya o ikgomaretsa sona. Wena sa hao emela modimo fela. Your promise is waiting for you, your answer is waiting for you, your victory is waiting for you. Tso tsotlhe tse di molemo tse modimo a go tshepisitseng tsona di go emetse. Ke bolela sona, ngwaga o ke ngwaga wa dikarabo tsa gago tseo sa bolong go di go di go di rapelela ke gantsi o lla o sa itumelele dingwaga ga di kgabaganya mo botshelong ba gago mara ngwaga o ke ngwaga wa dikarabo tsa gago a re rapele modimo wa rona ka leina la morena wa rona Jesu Kriste re a leboga gore o re lebe ka favor e kana kana gore go kopa wena go dirile gore re go ya maga rona bana ba modimo go etsa gore re kgone go emela karabo ya modimo tshegofatsa ba botlhe ba re dumelang lefokoleng ba botlhe ba re go emetseng gore o iponagatse mo botshelong ba rona a tsotsotlhe tse di diragalang di tlise tlotlo le kgalalelo kwa go wena ka Kriste Jesu morena wa rona amen ke wa lona wa metlheng Bishop Lucky Molwantwa 072-135-0708 amen
Come live the life at 657 AM.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit 657 AM, your daily companion through thick and thin. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.